ubumwe n'ubwiyunge ntabwo ari ikintu uvuga mu rwego rwa bya bintu bijya gukora byo mwita mu kinyarwanda ngo ni ubutekinika no ni ubuzima ni conviction ni ukuvugurura imyumvire y'ubuzima kashi ibyo gusa ni ukugira ngo abanyarwanda noneho bahure bagire ubumwe bashobore kugira icyerekezo bajyamo bijyanemo u rwanda ruzagira agaciro abanyarwanda bagira agaciro ikindi gikomeye cyane tutajya tunareba ni ukumenya aba bana mubyara mwebwe mukiri batoya bajya barakuze murangana aba bana banyu muzabaraga iki muzabaraga igihugu kimeze gite ntabwo tugomba kuraga abana bacu ibintu mu kinyarwanda byita bireremba biri mu kirere tugomba kubaraga ubuzima nyabwo ubuzima bufatika tukabaraga igihugu gifatika iyo tuvuga imbaraga z'igihugu ni bene cyo batemana amaguru bene cyo batabana bene cyo batiringirana bene cyo bishishana bene cyo ntabwo bacyubaka abanyamadini rwose barakora umurimo mwiza cyane ndabashimira ariko haracyari umurimo muremure
ubwo reka dusubire mu cyegeranyo gisohoka cyakozwe mu kintu mu nama y'ubutegetsi ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge iki cyegeranyo cyagaragaje ko abanyarwanda biyunze kuri 92 n'ibice bitanu aho ngaho uruhare rw'amadini wararubona
cyane nk'uko maze kukubwira nararubonaga kuko namwe mwabibonye barababwiye hari isanamitima rikorwa mu madini hari inyigisho zikorwa mu madini hari porogaramu zikorwa nanjye ubwanjye nkiri hano muri diyosezi ya Shyira nubatse ishuri rya sanuwayi sikuru nshyiramo abana bacitse ku icumu nshyiramo n'abandi bana babaye imfubyi kubera ibindi byateye ndabahuza kugira ngo bubakane bubake igihugu ni ukuvuga ntabwo ari ubumwe n'ubwiyunge nuko nakubwiye tureke kubirebera mu magambo tubirebere mu ngiro n'ubuzima ubu ngubu uyu munsi wa none abo bana bije hano ubu ni ba injeniyeri ni ba royazi ni abandi ni abantu bari muri fonsiyo z'igihugu barakora mu mirimo hirya no hino abandi bari mu bihugu by'amahanga ariko bari mu mubano w'umunyarwanda kuko twabareze dutyo ni ukuvuga rero abanyamadini barakora kandi ibyo nakubwiye ntabwo tugomba kurebera ubumwe n'ubwiyunge mu mibare gusa biriya turabikora kugira ngo abantu bashobore kumva aho abanyarwanda bageze kuri 90% ariko hariho n'umunyarwanda uvuga ati birananiye biracyangoye ariko nicyo cyiza nicyo gituma nkubwira ngo icyo abanyarwanda bavuga bifuza n'icyo babona gikwiriye ni ubumwe n'ubwiyunge 90% n'ibindi birenga ariko umenye ngo na babandi basigaye 5% mu myaka 3-5 abanyamadini badahagurutse ngo nabo babafashe baroga igihugu kandi uburozi bukora kuruta icyiza ikibi gikwira vuba kuruta icyiza sinzi niba ukimenye ni ukuvuga abanyamadini baracyafite umurimo ukomeye ubundi umunyarwanda igezweho niyo tugomba kuba twigisha umuntu wese w'umunyarwanda akibonamo ubunyarwanda kuruta uko yibonamo ubuhutu n'ubututsi kuko ubututsi si ntibukiri uburebure gusa ubututsi si amazuru ubututsi n'ubuhutu si ibyo ikiriho ni ubunyarwanda ibyo ntibikigira isoko ntacyo bitumariye nk'abanyarwanda ariko agaciro k'umunyarwanda n'ubunyarwanda nicyo tuba dukwiye kuba dukorera poromoshoni icyo nacyo abanyamadini bagomba guhaguruka bagasapotinga nubwo batagomba kureka bwa bumwe n'ubwiyunge kuko bugikenewe gukorwa urabona nk'ubungubu paragirama abanyamadini barakwiye kuba bahaguruka kureba aba bantu bagiye gufungurwa kuva muri za gereza tubateguye dute kujya mu miryango yahindutse itakiri na yayindi basize ubu abanyarwanda n'abanyarwandakazi umunyarwandakazi ushobora kuza ngo umubwire ngo nyuze ibirenge ngo utega akaguru umuntu yoze ikirenge umunyarwandakazi uyu munsi ngo nyuze ikirenge acyoza ari uko agishatse ariko si ko umutegetsi ngo nyuze ibirenge kuko ari umugore w'amukoye ibyo byarahindutse abo bantu murabategura mute bamwe bagiye kuva muri gereza turabategura dute nk'abanyamadini turabategura dute nka sosiyete nyarwanda aba bandi bagiye kubakira imiryango bagiye kuzamo murayitegura mute ngo bakire ba bantu babigishe kuko karuca yarahindutse imyumvire yarahindutse iyabo muri gereza ishobora kuba itarahindutse cyane ni ukuvuga rero umurimo w'abanyamadini ku bumwe n'ubwiyunge nibyo mbabwira uracyaremereye
bishop ariko tukiraho kugezana n'ubu mu banyarwanda hari abadashobora gushyingirana bishingiye ku kibazo cy'amoko aho ngaho ku ruhare rw'amadini bishobora kuba imwe mu nzira zasubiza inyuma intambwe imaze guterwa ku bumwe n'ubwiyunge
ahubwo uvuga ngo ushobora kubangamira iterambere no gusubira inyuma ko ni ukuvuga ubumwe n'ubwiyunge dushimira Imana aho bugeze dushimira abarigizemo uruhare aho bugeze ibyo gushakana kw'abahutu n'abatutsi ntibitangiye ubungubu ngo birasubira inyuma ahubwo birabangamira iterambere ry'ubumwe n'ubwiyunge abana bakundanye ukanga kubashingira ngo kuko umwe ari umuhutu undi ari iki ngari umutuzi iyo ubangamiye ubwa bumwe n'ubwiyunge urabukumira ukabubuza gukwira
Bishop General cyane urakoze cyane kuri uyu mwanya wemereye Radio y'Amerika.